latingal be anda nyiba mangal hano mo fuala der late made den late made africa dum dental late made africa noni don ko sabe ni wakati o hawruno denda hokkobe hibaru nani ko wi bandi mi biyetede denda Nafisa Adam Sirfo.
Yeso jam are kan horejo leydi holli weltare berne mun do pitto loktore mauni nyibane do der gallu nyamay mo leydi men Niger e leydi Chine hawri emun loktore ko jowo leche keme joy ko hokkata nyawtaaki ki wadire no wodiri der leydi men Niger di ministre kawjido e cellal bibbe leydi fantini wiide ni be nyawtowan hano himbe dow na wallaji kewdi ko tawa der balli bibbe adama te dirka nyawtaaki ki no ho jete har ko darata fi berne e ko memi hanu dadi balli fadde be kollete hanu lokotorobe mawbe nonni jama are garbe to pitto lokotorore deni duudal mabbe kolli weltare berde mabbe ibe miijado bi leydi fu naforto e mun
eno matere fande mbi ender kibaruji medeni hande subaka ko hore joledi medeni Niger Issoufou Mamadou ardi mabbitol hopital mangal nyibanga der gallu meden nyamay yeso doni di woni wakilo mo leydi Chine e fawar joni hobe hore be gouvernement be leydi Niger den ne mbi en mabbitol gol dum wadi do enda hano weltare sanne farkonda tabbe leydi Nafisa Adam Sirfo ali nyali dumo winibe.
Il s'agit d'un outil extrêmement important.
Hôpital ngibado o hune lobbere non gam nyawtude himbe leydi meden hana himbe leydi meden tan himbe leede tawade der hirnang Afrika fu gam hemilo am hôpital o buri mangu der hôpital liji tawadi der hirnange Afrika fu denne dimma wurtotobe nyawto o yasin buitoto kulle gollirtede lobbe fu no tawa der mak docteuribe leydi Niger e leydi Chine ñeñube sanne der golle mu en golloita jungo der jungo der makko mido mila hôpital o firtan haaju cellal himbe leydi Niger fu mido watta daane arande ni he ardibe golle hôpital o den dootirambe ñawbe warobe ñawto he ñawbe ben he ko e mum en neddo fu durwa laabal tawe der makko
fréquenter l'hôpital les malades comme les accompagnants.
Nani fa leydi Maroko no don wadda ballaga mudon gandur widale bibbe bombe wietebe Boko Haram denne ni bien dunne woni ko woni habaru lati do hande no wada ano hala der leydi meden Niger dun ko ni lati bi habar non lati do kando kay kan woni arano der habaruji lati di burtidi do der jeddire dun do ni wadda tana ko tawe leydi Maroko e leydi Niger tawe dun woni jodda lobbal nati chaka mabbe Habibu Garba nani ko wi
Lady Maroc nati der duro wongo no wadi do Boko Haram. Maune, laso e jena e leuru juye woni ko sudu ko kobe habarugom. Tawanu, der Lady France, indirtenu Le Monde, wi ko Lady Maroc di hoko an Lady Niger. Kaborde e kujek balloje, Lady Niger heba habaru do bombe. Lady Maroc adi lawol goldu, fadde mun yamude gardul mun der dental Lady Africa. Joda halen don no wadi hakune Lady Niger he Lady Maroc. Do noi he dume hani di hokke leydi meden. Leydi Niger du woni leydi arani der leydi Afrika tawade der durwo do Boko Haram di leydi Maroc fuddi hukkude balla kaborde. Duubi ujunaji didi e sappo e nay leydi Maroc ekkintini sogeji leydi Mali do fi durwi didde he bombe. Tawado do inde leydi Maroc momin yami subaka o tabbintini halaka. O wi'i du ko sudu deputebe der balde garoje yewon halaka.
Nani faham fedde duniyar hawjinde fi yaranol nimbe nyamdu mburtini katal kuru mabbe gambate dumoni holude majala tawado walobe ndere walobe region mo difon. Kwa tawa region du la tide do enda ndeleru jwe witini du bipe bombe wye tebe Boko Haram nje kipito idu en lati du wati maibe dilupe yade guro jigononi. Saketi nene kwa tarnan Fudan Ahmed vi.
Ko haja no duda yade ko adata hore mun du no famdi illa wakati fedde duniyaru kawjine fi yarande himbe balla windino derol mun gom wurtini derol gol dermu de hali do majala mode tawa illa den wuro boso yebi e tumur dudal himbe mum fu dilli hanon fedde de wi ridum feddeji gaddanoji himbe balla kam he gomnati bi ko feroobe gari ben no gaɗa hano himɓe 3,000 e jeenayo rewɓe e sukaaɓe du ɓuri ɗuɗde nder maɓɓe. Fedde nde ni nder ɗerol bindagol gol wi'i ko himɓe ɓe no tawa nder rafi keƴornam nyamdu sanne, iɓe kula du to riwru na kolera wangu hakkunde maɓɓe. Fedde nde du holli ko ferewɓe ɓe no kaaja balla nyamdu ndiyam e ko lamnata nokkuje maɓɓe. Ngam majum waɗi 14 e lewru juillet gomnati watti daane gaddoji balla gattana fedde nde jungo ko watta himɓe leydi difa ballama. Waɗi du feddeji 12 tawaɗi nder leyɗe duniyaaru gattuɗi daane heɓa himɓe ɓe balle.
Allah e internet e cuuɗi cellali e jungo waɗi ko mbiyen e Twitter waɗi ko mbiya hannde niɓɓe no lildondira ɗo enda habaru. Ɗum do ni waddi ko habaru no wawi heɓede nder suudu duniyaaru fuu. Nani ko mbiyeteeɗo ɗo enda Rahilatu Sumana wi bandimin ɗo enda.
Ko indirte Twitter nder Faransire no laawol noon ngol neɗɗo fuu wawi nawtorde ngam hokkude na ngam heɓude habaru. Misali Facebook en na Instagram en kujje goduɗe sembe sanne nder leyɗe tubakoɓe. Nde habaru no hokke sey to o haalama nder haala daɓɓa, sey to neɗɗo windi hoore mum dow Twitter o ko wawa heɓude na hokkude habaru. To neɗɗo waɗi ƴamɗe dow Twitter o ɓoyata ƴamɗe neɗɗo jaabe. Twitter o ni ɓeydari mawnino ngam feccodirde e himɓe.
Namantiri a yettama sanne Ali Nyali. Allah e ñalawma cuɓanaɗo ɗo nder larɗuɓe 3 lewru men juillet 2006 waɗi ko larɗuɓe fedde mum ɓe Niger. Kamɓe du gaɗi jooɗa kaale mana kan woni ɗo endam ɓeydari ndiye waɗi dow filla hakke maɓɓe kamɓe latiɓe larɗuɓe ɓe endam. Nani ko ɗo endam mbiyeteɗo directeur de cabinet Kondo Zarumey wi ɗo endam bandimin mbiyeteɗo Larwatu Ibrahim Alfagatu.
Pour cette année c'est de
ko darata hitana hikkade min deki gite dow fi hakkeji larɗuɓe ko handi hokke ko wonnata gurnam maɓɓe. Dow kujje 17 jonnaɗe dow fi maɓɓe 9 ɗi kay jottinama. Jehol yeeso keɓaɗo kan woni dow herme iɓe godi 5 koɓe kandi dimma koɓe kokkete ɓe gatte dow golleji gomnati. No ɓura do larɗuɓe 4,025 kamɓen koƴa ɓe gatta nder sarusuji feere feereji ɗi gomnati leydi men. Ɓeydari heɓama dey no hoddi dow fi soɗormaji ko larɗuɓe leydi men woni no wundi har ko darata jikkuji maɓɓe e gurnam maɓɓe. No waɗi gomnati leydi men walliraɓe dow ko ɓi leydi fuu woni no naforo
l'état du Niger met en œuvre pour l'ensemble des Nigériens.
Bononda mbiyen mota makka waɗi to enda cakka lawol ɗum woni ko mbiten kance takaita nder radio Mozender. Ɗum neni dimma ko mayiɗu no waɗa ɗo enda nimɓe nayo e jeegom woni ko yeyi nawnoyi. Yeeruni no secrétaire kawjiɗo filla syndicat hoƴoɓe nimɓe no jara Mozender on hollirɗo enda o winani lore koƴa nimɓe ka kaƴuo wonana kaƴuwa ɗo endam mbi'en ano yannage to enda koko yeyi ka hawroyɗo endam e porpor motere. Ɗum do ni waɗi ko mbi'en mobilaji ɗiɗiɗi jeyi kawroy ɗo endam. Nden ne nimɓe nawniɓe ɓe jarama to endam hôpital mangal. Ɗum ɗoni ko saabi mbiyen ɗo endam accident gaɗa muɗum ni bononda mawɗo on yeyi waɗoy to ando ka kegal lasara noon ni far mbi'en jamɗe far kiloji 10 ɗo enda ɗum woni yannage Zender. Ɗum ko saabi motaji ɗiɗi kamɓe du jeyi kawroy. Ɗum waddi ko ɗo enda ko heewi nawnake. E nder kibaruji meɗen ni kollen ɗo enda kegam to enda maradi kam woni ko projet gomma ɓitta dow filla awdiri ñebbe aweteɗe layoje ɗo enda gam batte Allah. Ɗum woni e wakkati fuu latiɗo garaw o tawa ɗe puɗi ɗe gaɗiri no waɗiri ko tawe ɗum woni layɗi nawtorama. Ɗum no ni ko saabi gam batte ɗum e waɗi ko mbiyen projet o maɓɓitaɗo enda. Nani mbiyeteɗo hoorejo projet o docteur Hassan Yusuf Hassan ko wi bandimi mbiyeteɗo Mamadou Mamman Momaradi.
ndeni darama leydi men yennange leydi Niger kan woni leydi ɗiɗaɓo ko kuɗo demal ñebbe sembe. Demal ñebbe no hokka sembe nder leydi men Niger di gam iɗum nafore nder ɓaale no sonnedu. Ñebbe no woodi kujje kewɗe ko ñiɓata ɓandu ɓi adama, to ɗum waɗi ɗum indirte daaɓu talka. Gonɗo no furo li'o mum no wawa wattugo ñebbe mum, ɗum waɗi min kokki demal ñebbe sembe mbaako saɗar maagi no woodi nder demal ngal ɗo leydi men Niger di e leyɗe yannaange
spécifiquement et en Afrique de l'Ouest généralement.
Jahangal ni waɗama dow filla fedde hawjinde ɗen ɗan sigila wiiteɗo ɗen ɗa Agadez sokkini gam battal fijo gaɗo to en ɗan wuro Agadez sappo e jeetati lewru men décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegon to en ɗan wuro Agadez. Ɗum ɗo ni mana jahangal maɓɓe ko won ɓe jaha ɓe dara nokkuje desanaɗe ɗen ɗan filla, ɗum woni ko mbiten fijo ngo. Nani ko bandimi biyeteɗo Moussa Mamman mo Agadez.
Ittaɓe dawrowano golle ɗe gonno gaɗire jehi dawrowito ɗe puɗɗa. Cuuɗi mawɗi gonno gaɗe gam wernude hoɓɓe waroɓe. Nder golle gonɗe no gaɗe ɗen no tawa ñiɓol suudu hiiro Agadez. Basol forage uji ɗiɗi nder bangeere tudu. Moƴƴinol daane juggol Azagara madame. Wakkati ministre o e himɓe mum garuno, kawjiɓe golle ɗe pamtiniɓe no golle ɗe gonno jaada. To ministre o wari fuu himɓe no he gollude. Alarba e alkamisa nokkuje no godi ɗe daroyte. Nde ni ɗum fuu ɗum timminama, himɓe kawrete ɓe kalane ko waɗi fuu.
Nawantere men jettima sanne Ali Ñalli. Hande yewtere meɗen pindino dartana ɗenɗa dow filla tati lewru men ottu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegon awo leɗɗe latingol ɗenɗa no waɗan jango nder leydi meɗen Niger. Oɗo andi illu e duuɓi bittiɗi ɗi cuuɗi laamu waɗi ɗenɗa jaaɗi awoye leɗɗe, amma ni mbiye nder nokkuje laati to leɗɗe awa dow inɗe mbiye hooreɓe meɗen yiɓɓe ɓe. Ɗum waddi ko nokkuje ɗe jahama bonninama leɗɗe ɗen mbaati. Ɗum woni mana majjum. Nani ko bandimi biyeteɗo Moussa Hassan wi.
Si terno o ni dow inde leɗɗe ɗe jarne kan ka woni ika hooƴa diyam ɗam, amma minen gi'a dow laabi tonoji no dese diyam no hebbini. Amma minen kay he pompiji jananɗe kam min goni minen itta diyam ɗam ko hokkata leɗɗe ɗe ganɗi mawna. Nde a wi'i joni ɓe itti juuɗe e majje, mota ko kowa diyam kam warta ɗum waɗi min itti juuɗe he leɗɗe ɗe, he leɗɗe boɗɗuɗe min. Lekki gonki dambugal boutique ma ko kaki diyam nde ki mawni an jeyi gam ginol gomnati fuu ɗi leydi jeyi. Wakkati ko leɗɗe ɗe awa, himɓe kaɓɓiniɓe no gara no deka gite e leɗɗe ɗe, amma joni ɗe yebama. Ɗum waɗi komin bawta waɗi ni min goni minen jarna. Nde ni jomum bonni bonnani hoore mum
tuuro kongoni tolojene nigdu gahangandi son din ko yare ni di toleni kango yare kunno duri beeri
si tengo kigo kanda ergo di ine ima hangandi
koni ledde de awa. Minen andi ko si tern mota makka ko kowa diyan ka wauta yarni ledde de gana nido bata maje men gada nido bata maje men no tawra bata maje men no tawra e leydi sanni. Nde ni doydi ummake no ufa ledde awa de de jon en butugiji dow laabi no ɗon no gaɗa balla maɓɓe fuu ko yarnata leɗɗe ɗe. Ɗum waɗi goto hooƴa nder maɓɓe gam hawjo leɗɗe ɗe. Lekki goduki sa'a a waaki dambugal tol a yarnanki faaki mawna.
Nani ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili en joppita e gungu Mamadou Dantani waddananiɓe habaruji e hawsankore.